for my phone to lit again. Your name lit up my screen and I let it fade away. Niliku wacha buki, hold on, now you are really gone. And I know you moved on, cause I pushed you away.
Rezi, nimekuhata lately ndo mana ma late night calls baby. Kani promise inakuwa gadeni. Kumbuka msupa nikikusho misiendi. Mkakuja wengi nkanza ushenzi. Bado na kuenzi utango zilenzi. Nimeshindwa ku move on. Aisongi ni kama damu ime clot. Bado ile tisho inanuka ya kolona. Kutaka itaki sezi no. Kaka 5 years. Ukinirudia makosa mista rudia msupa. Na kumedeo na idea. Sauti yako natamani tena kuisikia. Simu na ringi zina niringia. Ni sana kuimbia.
More and more. Even when my heart is sore. But you keep knocking at my door. I let you in just like before.